makeup. She was like, excuse me baby boo, tapenda kuku interview. Na kuona uko na lunye combo matawi ya juu, ila nataka wewe tu. Mana kama semi ni amini, leo mekutana mimi. Nikwambia nini, tujuane lakini, usini treat kama mshikaji wako. Wasanii nye mnatamaa tuishi hapo. Na benki dogo na vuta business card. I'm looking at a booty man, she's so bad. So ni kama movie, nika yona pele na uchizi na chana news. Niangalia, ngoma zinaenda pia, simu ananitabia. Kwa kila party we up together with my G's. Hana biatch, you know what it is. Waza Toto presenter, takasa kaza. Naika maswali na jaza. Mana ni atari na ngaza. Na mwambia mambo na unaga kwa TV. I wonder what a business be. It's crazy ila kama unataka tuwe hivi, mbona fresh shit.